kebaza namugereke agereke nsino ebye nsino byajja bigereke ogibwewanika bubanga tojayo okuwanuka kiseera buseera sirimba baana bange sirimba bomukwano lekambanyumize byendabye mu nsi bingi ndabye ennaku n'amasanyu mpafa ntudde ku katebe ntunuulira bayita mu kkuba emirembe gijja emirembe gigenda mirembe gijja emirembe ngalo bannange mirembe gijja emirembe ngalo ag'omukwano Mwebaza namugereke agereke nsino ebyensino byajja bigime yogiwewanika bubanga tojayo onuka sawa busawa sirimba baana bange sirimba bomukwano leka mbanyumise byendabye mu nsi bingi ndabye ennaku n'amasanyu mpafa ntudde ku katebe ntunuulira bayita mu kkuba emirembe gijja emirembe gigenda mirembe gijja emirembe ngalo bannange mirembe gijja emirembe ngalo ag'emikwano
zino zendwadde bitemu zentalo zisekatira walumbe tulabudde waffe nalisaasaliza baana beerolere nalisaasaliza ffe nalisaasaliza makulu beeyagale nalisaasaliza ffe abalala bayambuka zembalaba bagenda waggulu abalala basanyuka abalala bakaba baziga balala banyirira abalala bafeedinga langi zabagwako amazima abalala bayingira abalala bakuluma ye maama mwana nekulabira akavuyo nalisaasaliza baana beerolere nalisaasaliza ffe nalisaasaliza bakulu beeyagale nalisaasaliza ffe
eyali akulembedde asigadde emabega ndaba neyasooka entebe ali ku bugenyi mulisamaanyi bamuyengera kalagala baana bakanoga ku nsiko ng'ali mu kibuga laba ebinyonyi biyimba zinsakiriza laba eŋŋanga zibuuka tudde ku katebe
abalala bagenda mbalaba bagenda mu bwangu tewali kusiibula kocupa abaana babaana babaana sesiba ngugungenze babaana babaana somulongo wekasubi babaana babaana somutaka weluwelo babaana babaana sebo wabaana bekisubi
Oh,
babana, babana, ze muzukulu wa kisolo.